living at a classic.
Hey, hey.
Beatmaker
Sauti ya Kita
Achunchue
Bulusa, 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 bulusa migu Shake, shake, danso mkono moja weka juu Igoma la masera na masista du Wakilisha gen lako tagi weka juu Bongo clash, ikiona mic na kuwa kicha Washata, ni waone engo alioka Aina usta, maisha mabobsi ndo tunaka Acha kuzuba, sondela sondela ujiwe mita Na waona, waona, waona Wanangu koshas na waona Na waona, waona, waona Wanangu apokati na waona Na waona, waona, waona Wanangu koshas na waona Na waona, waona, waona Wanangu apokati na waona Anaza banga, singeli bila mapanga Aina ushamba, tundolikisha mundo wajalamba Wamefunga vibanda, panya wanangata muvira wakanda Wametupa mkanda, wao wanashuka sisi tunapanda Tunawakanyaga, kanyaga kanyaga Tunawakanyagia, kanyaga kanyaga Tunawakanyaga, kanyaga kanyaga Tunakanyagia Kanyaga kanyaga
Wawusi walikunya mbona wanatuomba maji wachambie
Kanyaga kanyaga
Wawusi wanasari yosa mbona wanabipu tuwapigie
Kanyaga kanyaga
Eksana niona lofa na ninyenka nyenka ni mrudie
Kanyaga kanyaga
Chula mekula ela zangwa mekunywa bia zangwa lafu akimbie
Kanyaga kanyaga
Wabishi wa gops
Sajenti
Wabishi wa Jack Tanika Mabibo Extendo Abadi Antazi Mtani Utamboy Ijaitia Utam Tam Apo Chopo Chocho Beza Iligoma Abamia Mrenda Ukirishika Unateleza Afaira Apo On Platform Baka Mastichwa Nalicheza Iligoma Noma Usipote Kisa Kichwa Utanesa Nesa Nesa Fanya Kama Unanesa Nesa Oya Nesa Nesa Fanya Kama Unanesa Nesa Tuende Ashokari wewe Habala MC Sauti ya Kita Anikiwa Vinanda Klasiki Anikiwa na producer Fazili Chunchuchunchan
Cham Cham
Wasewa SYK Blandi Sauti ya Kita Hawa kubisha mbande Black Wizard
Kisewe
Amazuna Hawa bishwa Chamas
Tima
Anakubali sana wanamkwa kwa dumba Amali asiri bisa tini Watoto ambagara temeke kinondoni mbaka ira Akinondoni togwes Amwana nyamala usingizi ya sala Babu duma mduma nge
Choo.